radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye imana Iki kiganiro ndongera ngiharire abana batandukanye n'ababyeyi babo bakiri bato bagakura batabazi bataza aho bagiye niki gitera umubyeyi kubyara umwana akamuta akira uruhinja kandi yaramumaranye amezi 9 mu nda bamwe muri abo babyeyi babiterwa nuko badashobora kubarira cyangwa se bakaba barasamye batabishaka bagahitamo ukureka umwana akabaho bizera ko aho bamusize azahakurwa n'umusamaritani w'impuhwe nyinshi abo babyeyi bahora bibaza niba umwana babyaye yarabayeho ikindi niki cyatera umubyeyi kuba federiyo akabazi ko yabyaye ariko ntamenye aho uwo yabyaye aherereye nuko ameze abo bana barakura iyo bageze igihe cyo gushaka baba bafite ubwoba ko bazahura n'umuvandimwe batabizi bagakora amahano abandi barashaka ariko bakihanangiriza batakambu bashatse bamusaba kutazaba babaza kuko batagira uwo baririra bakamusaba kutazabakubita kuko batabona aho bahukanira ndetse bakanamwemerera kudakwa kuko batagira ubakosha ni mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wiciki ntegeye Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
Hashize imyaka 14 mu kwezi kwa 11 umwaka 2008 I Kigali mu bitaro bya Muhima umwana w'umukobwa yarahageze akuriwe arakirwa ashyirwa mu cyumba cy'ababyeyi yibaruka umwana w'umukobwa bwarakeye amusigaho arigendera uwo mwana yitaweho n'abakozi bo ku bitaro byo ku Muhima kugeza umwe muri bo wahakoraga yiyemeje kumujyana iwe aramurera ubu afite imyaka 14 arashaka kumenya aho nyina aherereye uwo yita Tonto ni musaza w'umubyeyi wamureze yitwa Nibizi Dani atuye mu karere ka Gasabo niwe tubanza kwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga
Mwana nyina yaje kumubyara ku Muhima ku bitaro bya Muhima hanyuma amaze kumubyara amusiga aho ngaho mu bitaro arahamusiga aragenda bashakisha nyina w'umwana baramubura ubwo niyo mpamvu kugeza n'ubu nyina w'umwana yarabuze umwana rero akaba ashaka uburyo yashakisha umubyeyi we yarezwe n'umugiraneza
uwo mugiraneza wamutoye ku bitaro bya Muhima ninde
ni mushiki wanjye yari umuganga ku Muhima none ubu ntagikorerayo
ubwo icyo gihe uwo mwana avukira ku Muhima hari mu buhe mwaka
mu 2008
uwo mwana ni umukobwa n'umuhungu
n'umukobwa
afite imyaka 14 uyu munsi yari babwiye ati nimumbwire mama wanjye ni ukuvuga ko mwari mwamubwiye yuko uwamureraga atari we nyina
twarabimusobanuriye tubimusobanuriye vuba
mwategereje ko banza agakura kugira ngo abyakire abyumve hanyuma se muyimubwiye yabyakiriye ati
yabyakiriye bisanzwe
yego
ariko ubona afite akantu k'agahinda
umushiki wawe
yumvise agasaro yumvise agasaro kabuze katakaye kaburaga ngo umuntu bita Venusti kuko kuri iyo we ngo nitumubaza ariko nitumubwire ngo amazina nabitangaza ntazavuga amazina ye neza ngo avuge ngo ahantu ari kugira ngo batazabyumva nuko yashatse gusa nkabigira sekere aravuga ngo ntashaka ko bizamenyekana muri voie publique ndavuga nti bitamenyekanye se ubwo bazamenya gute mama yazabimenya ati
yego
ariko kumva ashaka kumumenya kuko yamenya umubyeyi we nyine ni nk'uko nabwo umuntu aza kuvugana wumve
birumvikana turavugana ndamubwira ari abageyi benshi rimwe na rimwe babyara abana bakiri bato bagatinya kubarera yagira imana akabona hamusiga avuga ati umwana wanjye ntazabura umurera akagenda ariko aba byabitewe nuko umuryango mureba nuko yiyumva ubu ngubu y'imyaka ishize yarakuze wasanga nawe umutima ubwira ukijya gushaka wa mwana n'abataza aho uwo mwana ari n'abamukeneye ntibyikwiye kumvikana nabi icyiza nuko bombi bamenyana bakabonana biramutse bishobotse nicyo cyari icyangombwa birumvikana ku mwana atabyakira neza iyo bigitangira ni ukubitwara buhoro ariko bizageraho abyunze ariko uyu mugira neza mushiki wawe yagutumye ati uzajyane n'uyu mwana mu mushaka agasero kaburaga murebe ko mwabona nyina yaramureze amukunze aramukuza ubu afite imyaka 14 iyo mwaganiraga ari mushiki wawe ari n'umuganga wumvaga atekereza iki ku mubyeyi ushobora kuza agasiga umwana mu bitaro akagenda atamureze nigize mubiganira
twabiganiriyeho aravuga ngo uburenganzira bw'umwana n'umwana nawe tuzamubaze
yego
uko amaze gukura tuzumva icyo abivugaho nawe niba ashaka ko byajya kuri media nabyo yajyaho ariko umwana ukumva asa nkaho adashaka ko bimenyekana
tugomba kubahiriza icyo umwana ashaka ari hafi aho muri kumwe
turi kumwe
wamumpa
Halo.
Uraho?
Uraho neza.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza.
Ndi Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga. Birashimishije kukwakira.
Murakoze cyane.
Bari barakubwiye ko nzahamagara nkaba nakwifuza kukuvugisha warubizi.
Bari barabimbwiye.
Bari barabikubwiye bambwiye amakuru yawe. Hari abandi bana benshi bameze nkawe. Baza hano mu kiganiro agasaro kabura gakubera ko badafite ababyeyi babo batigeze bamenya tugafatanya tukabashaka abagize imana bakababona bambwiye ko nawe wakuze ukakuru ufite umubyeyi wakureze ariko nyuma bakakubwira ko atari mama wawe babikubwiye uwabyakiriye ute
nyine ntabwo byabura kumbabaza ariko nyine
Yego. None se bakubwiye ko mama wawe yakubyaye akagusiga mu bitaro ku muhima akigendera icyo gikorwa kubuje kumushaka no kuba kuwakimubabariye uvuga uti nubwo bwose wabikoze gutyo mawe ndabikubabariye ndagushaka ndashaka kukumenya iyo ntera wayigezeho mama wawe waramubabariye
namubabariye cyane
ndakubaza ibi byose kubera yuko ubu tuvugana mama wawe yaba arimo yumva ikiganiro niyumva ikiganiro aravuga ati uyu mwana uvuga n'uwanjye koko namusizeyo none ndamwumvise arimo aravuga kuri radio yarakuze yarambabariye ntabwo andakariye ibyo nabyo byamutera imbaraga akavuga ati uyu mwana n'uwanjye akaza kukureba niyo mpamvu mbikubaza rwose umbere imfura umbwire iyo ntera yo kubabarira ukagira ineza umutima wawe ukavuga uti uwanyereka mama wanjye nicyo cyangombwa ibindi ntabwo ari byo nshyize imbere iyo ntera waba warayigezeho mu myanya n'ubwo bwose ukiri muto
yego kuko nyine ntabwo uvuga icyabimuteye wasanga wenda arabona yabonaga bitashoboka
yego
cyangwa bigaterwa n'imiryango y'iwabo
yego
akabona ko itifashije akabona ko atabona n'umwana agahitamo gutya nyine ariko njyewe abonetse namubabariye rwose nta kibazo byaba bimpaye
Ubuse uramutse umubonye akakubwira ati ubwo nkubonye mwana wanjye ngwino ngutahane dutahe tujye aho ntuye aho hatuye ntabwo tuhazi ashobora kuba atuye muri Kigali ashobora kuba atuye mu yindi ntara, wamubwira uti reka nze tugende cyangwa se wavuga uti ndaba ngumye kuri umubyeyi wandeze birashimishije ko ngufite mfite ababyeyi babiri, urumva uzabigenza ute?
Nyine ntabwo nasiga umuntu tubanye imyaka 14.
Yego.
Nundi tutaramenyeranye.
Yego.
Byazagenda nyine biza gakeza kera.
Yego.
Kuko mba ntaranamumenyera, byazagira nkamwisanga nyine nkamumenyera tu.
Yego. Mvugana n'uwo tonto nibizi Dani, ni papa wawe, nawe yambwiye ati bigitangira umwana ntabwo yashakaga yuko ibi bintu wazabivuga mu kiganiro agasaro kaburaga, yagira ngo uzabivuge uzirinze ntubitangaze neza kugira ngo atagire umuntu umumenya. Ariko se mbwira, n'ubu niho gihagaze, uragira ngo ibintu byawe bigumane simbivuge cyangwa simbivuge? Mama wawe akunze yumve n'iryo jwi ryawe ryiza kumenya avuga ati uyu mwana ni ikibondo cyanjye, n'abandi bana benshi bakumva bavuga bati yatinyutse ajya gushaka nyina, none mbigenze nte? Nzabivuge mu rundi rurimi nzimize cyangwa se nzature mbivuge uko biri, abadufasha mama wawe tumubone, nzabigenze nte?
Nyine ikibazo njye nari mfite.
Yego.
Nari narabibwiye tonto. Ariko nyine na mama nari narabibwiye, ariko nyine atarafata desizio ya nyuma. Uyu munsi natara ndababaza niba nyine iyakwe n'amazina byose bikajya hanze, kuko nyine nawe yari yaradesize kuri icyo gitekerezo kugira ngo tuzabone nyine ababyeyi. Ariko yaratarambwira niba amazina nayo byajya hanze cyangwa nyine hari ukuntu mwari kavaringa amazina yo ntagiye hanze. Ndongera nicaye nawe mubaze.
Yego.
Ego tuzakwandika tukubwire cyangwa tuguhamagare
mbere yuko nkureka ngo ujye kwiga, dore igihe cyo kwiga kirageze. Iki kibazo nkibaza abandi bana bose no mu kiganiro agiye nkigarukaho, ariko reka gikubaze natuye. Niba mama wawe akumva muri kano kanya, ngaho nkunda kubyita ibara ubifunguye mba ngutunguye, ariko yandike kano kanya uyimubwira, mubwire icyo wumva ushaka kumubwira. Umaranye imyaka myinshi kuva umaze guca ubwenge, uramutse umubonye cyangwa se niba kumva n'icyo wamubwira nk'umwana we ubwira nyina?
Ikintu kimwe nyine namubwira, nyine ndashaka kumenya cyane, mufite amatsiko kandi nyine ndanamukumbuye.
Ngushimire kuba warafashe iya mbere ukavuga uti ndashaka kujya mu kiganiro agasaro kaburaga. Ndagushimira kuba wumva ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Ndagushimira kuba uri inshuti yacu. Ngaho rero wowe n'abandi bana mwese aho muri hose mu Rwanda, mwese ndabazirikana, turabakunda, turabashyigikiye, tuzabafasha kugira ngo mugire ibyishimo byo kutaba impfubyi. Nanataha uze kumushimirira uwo mubyeyi mama wawe wakureze, wagukunze n'ubu kigukunze, ukikurinze, umushimirire mu bwite. Ku Ijwi ry'Amerika bambwiye ngo uri umubyeyi w'indashyikirwa, niyo midari dushobora gutanga, nta yindi turenzaho. Dutanga amashimwe y'indashyikirwa gusa. Ubwo rero nawe ry'umubyeyi w'indashyikirwa turarimuhaye. Naho rero ukomere, ndagushimiye cyane. Sinzi niba hari ikindi ushaka kumbwira mbere y'uko nsubiza toto kugira ngo nawe musezerere.
Murakoze cyane kandi nyine Imana umugisha ibakomeze.
Aho rero nawe Imana igukomeze, ukure neza. Ni wowe Rwanda rw'ejo. Niwe Rwanda rw'ejo. Ukomere, tuzakomeza tuganire, uzagaruka muri kino kiganiro vuba. Mpa tonto Nibizi tuvugane, musezereho. Tuvugana Nibizi, urakoze cyane rero, umwana turaganiriye bihagije. Ni imfura aganira neza kandi ibitekerezo azikubishyira ku murongo byumvikanye ndahamya yuko mu minsi mike tuzaba twabonye umubyeyi we hagataho nawe nagira ngo ngushimire wafashe umwanya uhagije kugira ngo udufashe nshobore kuvugana n'uwo mwana w'umukobwa ngaho rero ukomere kandi ukomeze wumve ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga
urakoze cyane Imana ibamugisha uri gukorera u Rwanda uri gukorera isi yose Imana izabyibuke ihembere iki gikorwa cy'indashyikirwa gukora Imana ibamugisha
agasaro kaburaga
ijwi rya Amerika imaze kumenya ko uwo mwana w'umukobwa wari ufite imyaka 21 yitwa Umuhoza Claudine twamenye ruko ari we wabyaye umwana w'umukobwa akamusiga mu bitaro byo kumuhima dore hashize imyaka 14 hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2008 niyo mazina ari mu gitabo cyandikwamo ababyeyi babyaye bita registre d'accouchement ntabwo yatanze umwirondoro wose ariko yavuze ko uwo babyaranye yitwa Ndagije Imana umwana w'umukobwa yabyaye ari hano mu kiganiro muri aka kanya ndifuza kwakira umubyeyi wamufasha uruhinja yakoraga mu bitaro byo kumuhima ikaze ku ijwi rya Amerika ya mukomere kandi kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga bivuze byinshi ku mubyeyi nkamwe hashize imyaka hafi 12 mugize amahirwe yo kurokora umwana wari wasizwe na nyina wari umaze kumubyara mu bitaro aho kumuhima nagira ngo mbabaze uwo mwana mwamubonye mute yamusize ate mwamenye gute ko uwo mwana nyina yamusize mu bitaro byagenze gute
nari nagiye ku kazi hanyuma ndakora hanyuma njya muri recuperation bukeye sanga umumama ngo yabyaye umwana amusiga mohoze amusiga mu cyumba rero ahantu yamusize ahantu munsi ya matera amuzingazingamo mu ishuka amushyira munsi ya matera noneho mutaraveze aje gukora isuku ngo basasire abandi basanga matera isa naho iri mu kirere areba munsi asanga harimo ishuka izingazinze ashaka kuyizingura izingurira ku gitanda asanga harimo umwana wabayisiyanose ndumva urabyumva hari neza
ndabyumva
mbese haburaga gatoya umwana apfe rero ubwo bahise baduhamagara bahamagara na direkiteri bahamagara n'abandi baforomo baraza umwana bamwirukankana bamujyana muri neo neonatoloji
yego
poro la reanimasiyo baramureanima umwana aguma aho ngaho noneho haza kugira igihe kubera ko abaforomo baba bafite akazi kenshi batagira umwitaho nanjye nza kumenya ko uwo mwana ari aho ngaho njyayo ngiye kureba umwana ukuntu ameze kuko bavuga ibitaro byose ko hari umuntu wadusize umwana biba ngombwa ko nanjye njyayo
yego
ngezeyo sanga umwana ari aho ngaho icyo gihe ndamuhindurira mukorera n'amata ndamuha ndanamwambika
yego
ariko ajya njya kumusura bitaza anta uwararaga niwe wamwitagaho uraye niwe wamwitayeho cyangwa n'uwakoze amanywa biba ngombwa ko direkiteri avuga ngo nimba hariho umuntu wakenera kujyana umwana batamujyanye muri orferina noneho bose bavuze ngo nta n'umwe ngo bamufata agenda ababwira ni njyewe ndi Portugal kumufata kuko umwana ntiyaza kumererwa nabi twese turababyiye reka mufate mutahane hanyuma umubyeyi we igihe azabonekera nta kibazo ukazamutwara ariko adapfuye ubwo
yego
kuko urumva umwana wamaze kuba siyanoze nuko twagize amahirwe uwo mube ukabutari bwangirika. Hari kuba cyarangi.
Yego.
Hanyuma ubwo rero tutangira ubwo ngubwo gukora procedure yo kujya kugura imyenda no ku za bigero n'ibintu byose Imana ndamucyura. Ubwo nubwo natangiye kumutwara ariko bari muri recherche na polisi kumushakisha arabura burundu. Turamubura. Yaje kuvuga amazina y'umugabo we yose yanga kuvuga n'inkomoko yiwe. Kuko ngo umwana ahora yumva icyo kiganiro cyane. Rero sinari mbizi. Hanyuma aza kubwira Tonto ko ngo hari ikiganiro ajya yumva ngo kirebana no gushakisha abana ababyeyi ibintu bimeze gutyo. Kubera ko twari twaramusobanuriye dukwayisajiye noneho ngo icyo kiganiro cyanyu yahoraga cyumva rero sinari mbizi.
Twaraganiriye arambwira ati nkunda kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga, ati n'impamvu nasabye Tonto yuko mwafasha mubaza niba yarabikubwiye. Ati naramubwiye atari ko, ati yibazaga niba ugomba kumvuga izina, mubwira yuko atagomba kugira ikibazo ko natwe hano ku Ijwi ry'Amerika tugira amategeko dukurikiza, ko hari imyaka tudashobora kuvuga izina ry'umwana, ashobora kuvuga ariko ntabwo tuvuga uwo ari we, uwo tuzavuga ni nyina gusa kubera ko dushaka ni nyina. Umwana rero naramuhumurije kinifashisha abantu benshi bumva Ijwi ry'Amerika kugira ngo badufashe nk'uyu mubyeyi we. Birumvikana ko umubyeyi wasize umwana we mu bitaro byo kumuhima aziyumva yimenye nawe yari mutoya, niba imyaka yatanze koko ariyo umuntu wari ufite imyaka 21 icyo gihe ubafite imyaka 35, urumva ko aracyari muto nubwo bwose yaba yarashatse akabyara. Niyumva afite umwana yibwiraga atazi neza yuko yaba akiriho azihutira kunshaka aho kugira ngo bibe ngombwa kujya kubashaka aho bari, kubera ko hari igihe Imana idufasha tukabageraho. Ariko kuba nashatse kuganira nawe kwari ukugira ngo numve iyo nzira y'urukundo wanyuzemo wowe n'uyu mwana n'abagenzi bawe bakubanjirije muri ku bitaro, ndetse n'umukuru w'ibitaro wagize uruhare rukomeye kugira ngo uyu mwana abe ageze aho ari. Ariko iyo nzira y'urukundo wakoze kuva uhitamo gufata umwana ukamushyira iwawe ukamurera ari muto, mbese ubundi ngiye kukwinjirira mu buzima ariko n'ubuzima n'ikiganiro cy'amahoro n'urukundo, uwo mwana wari usanzwe ufite abandi bana?
Abandi bana bari bahari ariko bakuze nk'ubwo. We uwo yitwa ngo arakurikira afite ubungubu afite Saint Castra.
Birumvikana ko wari waribagiwe guhindura za kushe, ntabwo nta bibero wari ugifite, wambwiraga ko wagombye kujya kuzigura. Kugira ngo usubire muri icyo gihe cy'ububyeyi utongere urara amajoro, n'ubundi wari umuforomo urara amajoro uramira benshi, ariko urara amajoro wita ku mwana umuhamata, icyo gihe kibayeho gute, wumvaga umeze ute?
Kubera ko wumvaga ko byanga bikunda uwo mwana agomba kubaho. Namufashe nk'uko ari uwanjye, ari uruhinja rwanjye.
Yego.
Kuko ubwo nasubiye ku umubyeyi mubisi ukarera uruhinja amemta ukarwara ukarara wiruka ujya kwa muganga ukamenya ibintu byose bijyanye n'umwana muto. Hakaba n'igihe siba ku kazi umwana yarembye yarwaye cyangwa se ndi buze kujya kumuvaksinisha, ibintu nk'ibyo iby'abana batoya nawe ugura izimbu bafite
ndabafite
nuko bimera.
Yego.
Noneho kandi ugomba kwitanga koro yandi ukamenya ko igikorwa ukora ari cyo rukundo umwana ukamushyira mu muryango hamwe n'abandi hagire ikintu ukamuha affection uretse ko twaje kubimusobanurira ubona agizemo akabazo kuko ntiyarabizi ni ukuvuga ngo ubu nabimusobanuriye nkinze kuko nabonaga ntaho nabihera byari byarananiye naho nabihera abantu bakambwira bati kubera icyo utamubwira ni haracyari kare yenda ashobora kuzamubwira aventa amaze kugira maturiti bakambwira bati no ati waratinze ariko igihe nabimubwiye namujyanye ahantu ngira emosiyo ari jyewe kuko narabimusobanuriye neza ikiniga kiranyica ndarira nawe amarira yazenga mu maso arashya urumva ni ikibazo mbese kugira ngo iryo jambo risohokemo byabaye ibintu bikomeye cyane namusohokanye ahantu atari abantu turicara turisanzura ariko nyine byarangoye cyane bintera umubabaro nari maze igihe mbitekerezo byarananiye kuzasohora
ubimubwiye birumvikana ko agira icyo kintu cy'igishyika akamenya uwo ari we niba Umuhoza Claudine yumva radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya niba nawe umuzi wari utuye mu karere ka Gasabo ukaba uzi umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 21 muri 88 icyo gihe wari utwita akabyara mukamutarabonye umwana yari atwite mutaza hari mumenye yuko uwo mwana we ariho turashaka yuko twabahuza umubyeyi nawe niba twumva muri kano kanya azanyegere mufashe guhura n'imfura ye azamumenya icyo gihe ariko birumvikana wowe Uwimana Berta wamureze nakubwiraga kuko uwo mwana yaragizishika mu maso akarira nawe ndetse ukagira amarira y'urukundo ukarira mwese wibazaga ukuntu ugiye kwivanaho umwana wareze umukunze nawe akibaza niba wowe niba afite undi nyina ukuntu uwo nyina atamumenye ukuntu byagenze n'igihe gikomeye ariko se ubu noneho aramutse abonye nyina kwamusobanuriye kandi nayo ko abishaka bwa ati ndashaka kumenya mama wanjye nyina naboneka uzamuha amujyane uzambwira utereka mugumane mbe murezi uzagiza kumureba bizagenda gute
kubera ko ubutegetsi bwasabye gushaka ture dokima kugira ngo umwana yige arabishatse bamwanditse mu irangamimerere yanjye ngo urumva ko ari ubundi butegetsi bwabikora
niba hari umuhungu wigeze acudika n'Umuhoza Claudine Umuhoza Claudine ufite imyaka 21 muri 2008 niba witwa Ndagije Imana ukaba warigeze gukundana n'umwana w'umukobwa nawe ushobora kuba uri umupapa ufite umwana utabizi ubwo nawe uzanyura mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbere yuko ngusezeraho Madame Berta Uwimana kuvuga umwana kuvuga umubyeyi ntabwo twabirangiza ni urukundo niho ruvukira mu mubyeyi no mu mwana aba yibarutse mbwira iyi myaka 12 umaze warasubiye ku ngobyi urera ukaba wenda gukuza umwana wawe ageze mu risogondere twaravuganye numvise ari umwana uzi ubwenge bwinshi umwana ushamaje n'umwana mwiza untumbwire gye ubwire na miliyoni zindi zumva kino kiganiro Agasaro Kaburaga ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibyakuvunnye urera uyu mwana ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibindi
ikintu cyashimishije kuruta ibindi ni ukuvuga ngo bye nanejerejwe cyane cyane n'uyu mwana imikurire ye n'ukuntu yumvira rwose arumvira nino umwana uzi ubwenge ku ishuri agira amanota neza ntabwo ubona ari umwana uri britare ni umwana wubaha pe kandi uri très intelligent afite urukundo rero afite urukundo rwa cyane ubona ari umwana ugihigishyika ku bandi barimo baramushimiraga n'ubu
nanjye ndamugushimiye naramwumvise numva ari umwana ufite uburere ari umwana ufite ubwenge ari umwana ufite ubumanzi kandi ahamya yuko n'abandi bamwumvise nabumvise yuko ari umwana wuzuye ufite ubumuntu ubutangaje nkaba rero ngira ngo ngushimire nkomeje kuba wahaye kano kanya ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka ku gasaro ako gasaro Umuhoza Claudine afite umwana yabyaye muri 2008 amusiga mu bitaro byo kumuhima aho wakoraga uwo mwana mumaze kumurokora uramufatura mutahanura murera nagira ngo rero ngushimire icyo gikorwa cy'indashyikirwa bagize nkunda kuvuga hano kuri radio ijwi rya Amerika ko atari jyewe urema intwari ziremwa namwe ni mwebwe mwigira intwari ni mwebwe murerera u Rwanda mukarerera n'Imana icyo mbashima ni ibikorwa by'indashyikirwa muba mwakoze nkaba rero ngushimiye aka kanya waduhaye ngo dusangize ibyiza udusangije urukundo ngaho ngusabye amahoro y'Imana ukomere
akoze cyane Imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga undi mwana dushakira umubyeyi yitwa Eli Moshikatudi yarafite ameza n'igihe yatandukanaga na papa we David Moshikatudi hashize igihe gito nyina yitaba Imana abanyirarume na banyirasenge baramurera baca umugani mu kinyarwanda ngo agahinda k'inkoko ukamenywa n'inkike yatoyemo uwamenye ko Eli Moshikatudi afite ibibazo byo kubaho ubupfubyi n'umwarimu wamwigishaga Leonard Hategekimana atuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira mu kagari ka Muyunzwe umudugudu wa Nyamirambo
ikinzanye mu kiganiro agasoro kavuraga ni ikibazo cy'umwana nabereye umurezi kuko ndi umwarimu ni umwana nabonaga afite ubwigunge kubera ikibazo cy'uko yatushije mama we afite imyaka 2 ariko akaba atarabashije no kugira amahirwe yo kumenya papa we ariko papa we akaba we ataritabye Imana mu by'ukuri ahubwo ari uko yatandukanye na mama we akiri mutoya
uwo mwana ushakira umubyeyi yitwa nde
umwana yitwa Moshikatudi Eli
waramwigishije
naramwigishije guhera mu mwaka wa 4 segonderi kugeza mu wa 6 segonderi
hanyuma byamugendekeye gute kugira ngo abura ababyeyi umbwiye ko umwe yitabye imana yarari kumwe n'umugabo we byagenze gute
no kuvuga ngo umubyeyi witabye imana ni mama we akaba yaravukaga inaha ariko akaba yarabanaga na papa we ukomoka mu gihugu cya Uganda akaba yaraje mu mwaka w'1999 mu Rwanda babanaga rero I Kigali nk'umugore n'umugabo ariko noneho papa we aza kugira impamvu zitunguranye zituma asubira muri Uganda bitunguranye asiga umwana afite amezi 4 papa we rero kubera ko yari yarize mu Bushinwa za kaminuza yazize mu Bushinwa n'ubundi yaje muri Uganda aturutse mu Bushinwa bamwohereza Uganda ubwayo niyo yamuhembaga aza mu Rwanda bamwohereza mu gihugu cy'u Rwanda gufasha leta y'u Rwanda kuko yari kiyubaka no kubaka muri village urugwiro nibo Uganda niyo yamuhembaga mbere nibwo yamenyanye rero na mama wa Moshikatudi barabana nk'umugore n'umugabo kuko n'umukozi wari mu rugo rwabo yari murumuna wa mama wa Moshi
yego
ubwo ni nyina wabo wa Moshikatudi Eli Papa we rero biza kuba ngombwa ko agenda bimutunguye, agenda umwana afite ameza ane abasiga mu Rwanda, abasigira za adresse zose. Icyabaye ikibazo rero nuko mama w'umwana yaje gupfa umwana afite imyaka ibiri. Izo adresse zose kuko yasize irangamuntu ze, yarafite n'irangamuntu yo mu Bushinwa, abisigana na za pasiporo ze zose yabishyize mu Rwanda muri agenda barabibika. Uwo nyina wabo wa mushika turi niwe wabigumanye kuko mama wa mushe yari yarapfuye.
Yego.
Ariko icyabaye ikibazo nyuma byaje kubura, kubera ko urumva babibitse igihe kirekire mama w'umwana yarapfuye, nyuma biza kuburirwa irengero. Ariko umwana nyine twaraganira ambwira icyo kibazo, nyine ambwira adresse yabashije kubona mbere akimenya gusoma, ibyo yarabonye yambwiye ibyo yabashije kubona, ariko ambwira ko atabashije inimero bagerageje guhamagara z'icyo gihe zari zo hambere yabibonye hashize igihe kirekire, za fagise zitagicamo.
None wowe ujya kubona ko umwana afite ikibazo no kubera ko wamwigisha gukabona uko akurikira atajyana n'abandi, wabwiwe n'iki, n'iki cyatumye ubona ko afite ikibazo yihariye?
Mu miterere yanjye uko nigisha, nkunda kureba bo mu maso y'abana nkabona harabiga bigunze. Nabonaga ari umwana wigunze, ushobora kuba yigunze kuko nabonaga ari umusore ariko adafite morali nk'iy'abandi bafite. Ndamuhamagara, ndamuganiriza, ariko noneho n'amazina ye ubwayo yanteye kumenya ese uyu mwana witwa Moshe Katuri Eli avuga Ikinyarwanda. Amazina y'ubwayo nayo ubwayo yatumye nshaka kumenya byinshi kuri we, nongeyeho na ya myitwarire ye namubonagamo. Nibwo namuhamagaye ambwira ko afite inkomoko muri Uganda, kandi ayo mazina yahawe na papa we nyir'ubwite, ariko atagize amahirwe yo kumumenya.
Mu bushakashatsi bwawe wakoze, hari umuntu wigeze gutungira agatoki aho yaba aherereye, cyangwa se wakomeje kwizera ko yaba yarambutse yaragiye muri Uganda?
No kuvuga ngo abo icyo nabashije kumenya no kubwirwa nuko yasubiye muri Uganda, ariko muri Uganda nabwo ashobora kuba ataratinze akaba yarasubiye mu Bushinwa kuko n'ubundi yarafite ubwenegihugu bwawe, ariko yaragiye kugenda bwo yaragiye yarambutse,
ntiyagarutse mu Rwanda. Ntabwo azi amakuru y'umwana we, ntiyahambye umugore we, ntabwo yigeze abona muramukazi we, kuva icyo gihe ava mu Rwanda ntiyagarutse.
Ntabwo yabimenye kuko naganiriye n'umwana n'umuryango, nagerageje kuwegera mu bushobozi bwanjye. Ariko igituma atarabashije kubona amakuru, nawe ubwe ntekereza ko adafite amakuru y'umwana n'umugore n'iki byose, kuko adresse zose yari yaranditse n'ubundi yari azifite muri agenda,
kandi agenda
nayo yarayisize, agenda nayo yarayisize, na pasiporo yarazisize, n'amarangamuntu yarayasize byose, kuko n'imodoka yari afite yagendagamo nayo yayisize, nta kintu yajyanye yagiye ubwe.
Hanyuma kugira ngo ufate icyemezo cyo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, icyo cyemezo cyakuje mu gite?
Bo ngewe mu buzima bwanjye mba numva nta muntu waba barandeba, kandi mfite icyo nshoboye wenda cyangwa se icyo nagerageza. Kuko ikiganiro cyanyu nagikurikiye kuva kera, kuva kubwo umusaza Katarabibwa numvaga muvugana. Nabikurikiranaga nta na kese mfite y'umwana, nta na kese yindi mfite. Ariko kumva biranshimishije kuba umuntu yagira icyo afasha umuntu. Noneho rero binsaba inderije kugira ngo mbone kontakite zanyu. Ndavuga nti ibyo aribyo byose kuva narabashije kugira amahirwe yo kumenya iki kiganiro, nkaba ngize n'amahirwe yo kubona nimero zanyu nazishakije mu mezi agera muri ane. Ariko ndavuga nti reka noneho ntangire kuba nagerageza kubavugisha kugira ngo mbashe gufasha uwo mwana, kuko bituma ntasinzira, kandi ubwanjye wenda nta yindi tere mbifitemo usibye kumva ko nafasha umuntu runaka kwishima nta kindi.
Birumvikana kandi ni igikorwa gikomeye cyane, byita ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa by'urukundo biba bikomeye cyane. Ni igikorwa cy'urukundo rero ukora cyo gufasha uyu mwana w'umuhungu Moshe Katuri Edia kugira ngo tumushakire papa we, nkijeje yuko nzagerageza gushakisha kujya ndebe mu Bushinwa niba ari hahereye koko cyangwa se niba ahereye muri Uganda ho yaba ari hose tuzamenya makuru ye yabavandimwe we kugira ngo tumuha makuru uyu mwana we. Nongere ngushimire rero Leonard Hategeka Imana kuba wigomwe kano kanya ukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nta kindi kikuzanye uretse urukundo, ngaho rero ukomere ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi namwe nizabahembera ibyo mukora.
Igihe kirageze kugira ngo twakire Eli Moshikaturi utarigeze amenya se uretse kumubwirwa ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Impamvu nyine hari byiza nyine supposti, ariko icyo gihe igihe supposti nyine icyo gihe nikeneye kubera tutahari kimwe nayibona nahubwo yaba ibikoresho runaka nyine mu buzima bwa buri munsi, bikaba ari byo bituma numva bamukeneye no kuba mureba iruhande rwanjye ari umubyeyi wanjye tubana dukina twishimanye, nyine nkumva ari byo bituma ngira ishyaka ryo kuba namushakisha.
Mu mpapuro bagiye bakwereka umaze gukura zagaragazaga ko afitanye amasano agaragara n'igihugu yayizemo cy'Ubushinwa n'icyakomokamo cy'Ubugande, hari abantu bigeze bagufasha gushakira muri ibyo bihugu byombi kugira ngo urebe yuko wamubona?
Oya, na n'umwe witeze umfasha ngo tugerageze icyo gikorwa.
None mbwira Eli, ninde muntu w'umugabo ubona wakubereye nk'icyitegererezo ubonamo nka papa wawe ukavuga uti nubwo ntafite papa uyu nguyu niwe nita papa niwumba hafi niwumfasha, uwo muntu uramufite mu buzima bwawe?
Ndamufite kuko mwaka buri kimwe kandi naragerageza mu bushobozi
bwe. Yego, ntabwo ari ngombwa kumubwira kuvuga izina rye, ariko uzamushimire umubwire yuko
ni marume wanjye onke,
yani onkle wawe. Rero uzamushimire cyane, uzamubwire ko akora akazi kindashyikirwa ko abo babyeyi nk'abo ngabo hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga iyo tubamenye tuboneraho tukabashima. Ubwo rero nawe uzamushimirire. Ariko mbere yuko nkureka, navuganye na mwarimu Hategeka Imana ambwira amakuru ya papa wawe, ambwira byose nawe kandi wabyumvise, ariko nagira ngo nkubaze papa wawe niba kumva kano kanya nkunda kugaha abandi bana, mwandikira ibaruwa ifunguye, mubwire icyo ushaka, mubwire icyo wamubwira aramutse akumvise. Niba papa wawe akumva muri kano kanya, mubwire ijambo rikuri ku mutima Eli.
Iri jambo rindi ku mutima w'umwana we, yewe kuba nabasha kuba namubona na ngingimira nabigiramo, kuba namubona nyine ntabwo nabyangwa nabi na urwango mufitiye, kuko yuko ari impamvu yatumye atandera, ntabwo na rwango njye naba mufitiye icyo gihe namubonye, twaba twishimye, byaba ari ibyishimo gusa muri make yafite njyewe.
Ndizera ko ibyo byishimo bizakugirirwaho umunsi umwe ukazabona papa wawe, uzafatanya kugira ngo turebe aho ari, tumenye amakuru ye, nitumubona tuzabahuza. Nagira ngo rero ngushimire cyane kuba wafasha akanya ukemera kuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ndagukomeza ukomeze ukure ube umugabo.
Ego, murakoze ku bufasha bwanyu, namwe murakoze.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege ye, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Nababwiye ko iki kiganiro ngiharira abana bashakisha ababyeyi babo. Ndakira Kaguyire afisa yatandukanye na papa we afite amenyo abiri ubwo yari afite hagati ya mezi ane n'atandatu y'amavuko arashaka papa we witwa Kagambage Ramazan na basaza be n'umuryango wa se urimo se wabo witwa Stani utuye Muhanga Madame Kaguire afisa ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
ngaho rero mbwira niki kikuzanye muri iki kiganiro
navukiye Goma muri Kongo mama tandukana na papa afite amenyo abiri mama anzana iwabo Inyanza papa sigari Goma muri Kongo n'abasaza banjye babiri umwe avukirindwi n'umunani witwa Kayigamba Juma undi witwa Kayumba Isa papa yitwaga Kagambage Ramazani papa yavukaga i Muhanga munsi ya za Kabgayi ahantu bita za Nyabikenke banyuraga ahantu bita mu Rugera Migozi
yeah.
mama rero tugeze mu Rwanda mama yavukaga i Nyanza
none se ndumva umuryango wawe uwuzi magingwa yatugufasha iki ninde utabona ninde utazi aho aherereye
uwo ntazi aho aherereye ni papa witwa Kagambage Ramazan wabaga Goma muri Kongo yatandukanye na mama Sigarayo papa Sigarayo n'abo bahungu basaza banjye bose kuva inani gatanu ufite amenyo abiri kugeza iki gihe ndi umugore ufite imyaka 38 sinzi aho baba
mama wawe atandukanye na papa wawe muri 85
njye ufite amenyo abiri navutse 84 nuko mama nzani wabo Inyanza
akuzana Inyanza papa wawe wavugaga i Muhanga asigara kuri Goma
asigara i Goma muri Kongo
kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kubonana
kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubabona kandi nanone papa yitwaga Kagambage Ramazan yari afite mukuru we witwaga Sitani ahari wabaga i Muhanga mu za Nyabikenke
yego
kuva baba bigoma muri Kongo na n'isaha ntabwo ndababona mbaza amazina ariko sinzi amashura yabo
mama wawe se we
mama we yarandeze yapfuye 99 yavukaga Inyanza munsi ya gereza ahantu bita mu Kivumu
bene wabo bo urabazi
mama mukuru wenda yazi
na bene wabo urabazi
iwabo wa mama hose ndahazi nta kibazo niho narezwe mama kimara gupfa niho narezwe abo ntazi ni kwa papa kuko mama iyo yanjyanaga i Kigali turi mu modoka yantungiraga agatoki tugeze ahantu bita mu Rugera Migozi ngo dore kwa so ni hariya ni hariya yavukaga ngo ariko ngo ba muri Kongo i Goma
ubwo Stani ukomoka i Nyabikenke ntabwo wigeze uhura nawe
ntawe nzi nuko mama yakundaga kuwenda nakosheje akantuka akambwira ngo nzajye kwa data wacu muri za Nyabikenke kubaza amakuru ya papa
papa wawe Kagambage kuva 85 ntabwo ngiye kumenya amakuru ye nta nubyiza kubwira ko ashobora kuba yaravuye muri Kongo akaza mu Rwanda
kereka umuntu wegeze kumbwira ngo papa ngo aba mu Bufaransa ngiye kumureba sanga yakoze impanuka akora impanuka gacikajyanaga amaraso ku bwonko sanga yarapfuye bavuye rusoro rwo guhamba nuko nyoberwa amakuru gutyo yari yarambwiye ngo aba mu Bufaransa ngo nzajye kumusura aho yabaga mpa amakuru hanyuma rero ngiye kumureba sanga yarapfuye
komera uwo yakubwiraga ko papa wawe Kagambage ashobora kuba aba mu Bufaransa
twahuriye mu bukwe arambwira ngo kusa na Kagambage Ramazan ndamubwira ati Kagambage Ramazan ni papa arambwira ngo Isa na Juma se urabazi ndavuga ati ni basaza banjye umwe yavutse 78 undi yavutse muri 80 ati none se ni wowe Kagoyire afisa ndamubwira ati yego ni jyewe nuko arangije arambwira ngo ubukwe niburangira nzajye kumureba ngiye kumureba nsanga yakoze impanuka yarapfuye bavuye gushyingura rusororo
komera birababaje ko yatabarutse atakubwiye kubera ko ndumva amakuru yawe yari yazi neza kubera ko nawe yarakuzi neza
yari yambonye ambwira ko nsa na papa ambwira ko aba mu Bufaransa ambwira ko ubukwe niburangira azanyobora neza aho baba
nta kindi yakubwiye uretse kukubwira gusa ko papa wawe aba mu Bufaransa
yari umusaza ukuze utavuga byinshi uvuga makeya yari amaze kumbwira ko aba mu Bufaransa uzamushaka ubukwe burangiye akandangira neza kuko nari naragiye muri Seychelles no muri Croix Rouge no mu marangamimerere bakambwira ko batakiba mu gihugu bari hanze mu maranga nimerere basanga ku mazina y'ababyeyi n'igihe wibarujeho muri Seychelles na Croix Rouge bajya muri Congo basanga ntabo hari barambwira ati bashobora kuba bari bo ariko baba hanze aho twabazaga batubwiraga ko baba hanze batakiri mu gihugu
nta bandi bene wabo papa wawe Kagambage yagiraga
oya nta kuko twavukiyo igoma nta bagatandukana uko mama yaza agashaka undi mugabo ubuzima buka ubuzima nta yandi makuru nigeze menya narinzi ko ari byo nyine bababwiye ugoma muri Congo nta yandi makuru y'umuryango namenyaga niyo yambwiraga ngo uzajye kwa Sowari Sitani nibyo yambwiraga gusa
nta rindi zina rya Sitani yakubwiraga uretse gusa ko yakubwiraga kwawo arahungaho ku muhanda afi akabwaye
mu rugera migozi munsi y'ikabwaye muhanda w'igitaka ukomeje ukagenda ahantungiraga urutoki nkayitegereza akambwira ngo ntihari hakurya muri za Nyabikenke
ntabwo ubigeze wibatura ngo uvuge uti reka ngende mpagere mbaririze ndebe ko nagira Imana ngasanga uwo musaza Sitani hari umuntu muzi
kubera ko umugabo wanjye ni umuyobozi ayobora umurenge ahantu rero iyo mpagurutse gato abantu bose baramubwira ati yahagurutse yagiye agakumira cyane avuga ati ibyo bintu bivemo mba nanga kubyinjiramo cyane
yego
ndi imfubyi ntisenyeraho nkatinya nkagenda gakeya naragerageje ariko ndavuga ati ninjya mu murenge runaka nkahaguruka nkagenda barahamagara bamubwire ndi imfubyi singira singe na rugero reka ngende gake ngenda gake
none se wamubwiye ko uzaza mu kiganiro agasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika yarakwemereye
narabimubwiye kuko ibyo byo arabiriza aziko mu bushakira abantu imiryango ibyo byo narabimubwiye nta kibazo ndabwira ko ndi no kubandikira kuri WhatsApp nabyo arabimenyambwira ati ibyo ahubwo byo bifite ishingiro bifite rezo kuko bari mu gihugu ntabwo umuntu yabura undi gutyo ibyo byo bifite ishingiro ahubwo uzanababona amahirwe arahari
Madame Kagwire ndakumva umaze imyaka myinshi umaze imyaka 38 hafi utandukanye na papa wawe niyo ufite y'ubukure ntabwo umuzi muri makeya wari ukiri mutoya ku buryo wamwibuka ntabwo umuzi ndahamya yuko nawe ataraza amakuru yawe tuzagerageza tumushake turebe ko twamubonaho ngaho yaba ari mu Faransa cyangwa se tuzanashakira n'igoma turebe abantu baba bamuzi ndetse naho mu Rwanda hari abantu bahari impamya yuko bashobora kuba bamuzi tuzashakira hose turebe yuko twagufasha yego
Kayigamba ashobora kuba ari we Kayigamba Isa cyangwa Kayumba akaba ari we Juma kuko nzi neza kumwitwaga Isa undi akitwa Juma ariko gutandukanya Kayigamba na Kayumba ngo niwe Isa niwe Juma nibyo ntazi neza amazina yombi yose ni ayabo ariko sinzi gutandukanya ngo Isa niwe Kayumba cyangwa Juma niwe Kayigamba
none se bose bashobora kuba bari mu Bufaransa bari kumwe na papa wawe
imama yajyaga bazana mu Rwanda bahukananye
yego
papa akavuga ngo abana b'abahungu ntabwo uzajyana mu Rwanda uzajyana uwo mukobwa muzagwe mu Rwanda ariko abana b'abahungu ntuzabajyana hagahora kumira mama yabiba aba bahungu ngo bazane mu Rwanda bakarwara bakaremba yahindukira tega ngo asubire igoma abana bakamererwa neza yabiba yabagarura mu Rwanda bakarwara mama rero abona ko atazabivamo aheba azanage byenyine abandi akavuga ngo ntabwo azabazana ngo agire amahoro
nabo nituhirwa tuzababona yaba Kayigamba yaba Kayumba na Kagambage bose tuzabashakira hamwe uko nakubwiraga kukuvana muri ubwo bwigunge kubumpfubyi
muzaba mukozi Imana izabaha umugisha
tuzafatanya n'abantu benshi badufasha kubafasha hari kwimbika tugashakashaka tugahamagara hirya no hino dukoresheje uburyo tuba dufite bwo kugera ku bantu ariko hari na benshi bumva ikiganiro Agasaro ka Buraga bagahita baduhamagara katubwira tumushaka turamuzi ndahamya yuko papa wa Kagamba je niba ari mu Bufaransa ntabwo hazashira igihe kirekire tutaramenya amakuru ye nibwo yaba ari kuri goma cyangwa se hari abantu bamuza aho bari hose tuzashakira aho dushoboye hanyuma nawe kandi ni natugeraho vuba tuzakubwira nkunda kubisaba abantu bose nkabibaza abantu bose baza mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbanze impamvu mushaka uwo mwaduhamagariye ariko se nk'ubu niba papa wawe aramutse akumva kagoyire niki wumva ushaka kumubwira nk'umwana wakuze utamufite hafi abo basaza babo yaba Kayumba yaba na Kayigamba nabo nabo wakuze utababona ngo baguteteshe nka mushiki wabo abo bose niki wumva ushaka kubabwira usigaranye umunota umwe ufate
nababwira
yego
cyutu umugabo ukomeye uyobora ahantu mu murenge yabuze uwasaba ngo akwe kuko ntagira umuryango nguraho gusaba naho gukwera mbira umugabo ko gusaba atazankubita no gukwa atazanyahukanisha kuko ntagiraho naho ukanira
yarabyubahirije
ndamubwira tugukwa ntuzankubita umbabarire ntuzanyahukanisha singiraho nzahukanira ubwo turasabye turakoye nta muryango ngira nagiye no kuri TV One bashobora ku kiganiro kuri TV One bashakira umuryango ndawubura mbwira umugabo ati ngusabye imbabazi ndabyara singira umpemba umuhungu wanjye mukuru agiye kwiga kaminuza none singira uwasaba ngo nkwe singira umbyara ngo mpembe ntuzankubite ntuzanyahukanishe mfite umugabo uyu w'umuyobozi uyobora station ahantu ariko mana uzambabare ntuzankubite yangiriye neza ntarankubita ntarananyahukanishe
ni umugabo mwiza
baze nababwira bagasaba bagakwa kuko nanjye naba mbonye umuryango ngakobwa nk'abandi bakobwa natumira abantu mu birori kuko najyaga abantu bantumira mu bukwe nkanga kujyamo kubera ntazabatumira ntagira umuryango kandi umugabo wanjye afite umuryango mugari
kagoyire ndakumva gahinda kawe ndakumva kandi tuzaguhoza tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhoze ukomeze wibingire ukomeze ubyare uheke ndahamya yuko abawe bazagukosha abawe bazagusura abawe bazaguhemba igihe kizagera kandi tuzafatanya kukigeraho ndagushimiye ndagukomeje ukomeze wizere ijwi rya Amerika itiganira Agasaro ka Buraga nimwebwe kibereyeho rwose
uzakize mani baho mugisha mani barindi zabongera iminsi yo kurama no kuramuka nanjye muzaze mu nkoshe mani baho mugisha
tuzagukosha ndabihamye urakoze cyane
mani baho mugisha murakoze nanjye mbonye uwo mbwira ibyanjye ndaruhutse unyakiriye umutwaro urakoze cyane
nicyo tubereyeho no kugira ngo dufate igihe
cy'ikintu
nawe makomera cyane ngaho umugoroba mwiza
mani barindi
urakoze
murakoze mwazi igihe ndumurota imana nyagasani urakoze
urakoze cyane
Agasaro ka Buraga
hano dusoreje ikiganiro Agasaro ka Buraga mwakoze kuba mwagikurikiye buri cyumweru nziko mwigo mwa byinshi kugira ngo kitabacika amakuru muduha ubudahwema niyo atuma dushobora kubona abo dushaka tugahoza abahogoye tukaramira batagira kivurira nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro Agasaro ka Buraga ku ijwi ry'Amerika nimero ni 00 1 2 7 2 7 4 6 ndasubiramo 00 1 2 7 2 7 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Shimimana.
kuvugana